Yo, Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. We are back with the high school edition.
Yeah.
Najua mmekawia sana. Hebu mgea sana wa shule gani? Yeah? Nimewaletea waroro, warembo, wa State House Girls. Watu wa State House kwa wapi? Ngoja. Guys, you need to introduce yourselves. But acha niwaibie siri. This chile is saying she's from Congo.
Yeah, she is.
Sasa so, yule ni Mkenya so unacheki.
No, I'm not Kenya.
Hi. Do I look like jiongelele?
Sawa.
Yeah. Are you me?
Okay.
Are you a girl?
Who are you?
My name is Lavin Kasala.
Lavin Kasala.
Yes, I'm Kenyan.
You're Kenyan. And yeah. You?
My name is Cynthia Shem. I'm Congolese.
What do you guys do?
I'm a lawyer.
And a doctor?
I'm a biomedical engineer.
Oh, so medicine?
Not really. It's just engineering, but specifically machines za hosi.
Sasa wewe mimi sijui kama ni rumor ama ni story. Nasikianga mademu wa Congo, they are so humble. Mpaka akisave bwana yake Fura anakuja na kneel down. Yaani sasa huko ama ni rumors. Ako respectful yani mpaka hata akikukotea. Hai.
Is that Uganda?
Congolese women.
Okay, but then we're known for that. It's true. I think the culture there is very respectful, but it's because the men step into their space, like ana unajua mwanaume ana command respect ana hadi wewe una uko tu.
So what did you say about Kenyan men?
I don't know. But I avoid them.
So yes. should you go to Congo to get wives?
Kujeni Congo, watu watembee.
Okay.
To spread.
So which year were you in State House Girls?
Oh my god. 2015
to
2018. Yeah, kumaliza. From 2015 to
2018.
Yeah.
2018.
Yeah.
State House Girls. Kumbe nilikuwa na nyumba yenu kidogo. Mimi nilikuwa 27.
So tunakushinda miaka kitambo.
Kwani ni issue? Excuse me. Wasako na.
Nani amesema ni issue?
Excuse me wasako na mama.
So unaniita msawa. Unaniita mama.
Baraka ni data yanga guy.
It depends with how he looks.
Eh? What?
When he's alpha male, my friend. Alafu tena ina difference.
Kwani mtaki do tena sasa imekuwa duka. Amtaki do.
Sasa we have I am a biomedical engineer. Nini natafuta? Okay. Cash man. So listen, ina depend tena. No, ina depend. If the man ako yanga by how many years? You see, kama ni 1 year, 2 years.
No, like I'm 20 or 28.
No. No, son.
Ati son?
No, son. I'm 28, you're 20. What am I doing? Paying your school fees? No! No! No, what are we doing? Paying your school fees?
Asa lia kuna dema anani show. Ako na mtoi, but kuna mse ako young. Like, yu boy ako 21. Ndwa mmalika 4-4, u dema ako 28. Na baba msuka.
No, I saw it. Back, actually, yeah. 20, yeah.
And then, ameshaza?
Ai. Wameteka na marakaza. But ako na mtoto waki, but u boy na mtoa kumuaccept akiwa na mtoto, but he's younger.
No. Okay, sahi in our society right now, kila mtu ako na right ya kufanya anything.
Game hizi anza 1-0.
It can if the boy is all right. Kama boy ako sawa na 1-0.
Kaha mind.
Eh.
Si unajua kuna to have a mind for sure. Ulituambia nini Kalenjin men?
A romantic.
Very good husband.
Exactly.
The best.
Muna mind.
Yeah, mind. But jiongelea wakali wote.
Ona jiongelea, but ulisema. Kama woko sawa na yeye.
Where is the baby daddy? Mzaa ilienda wapi?
Hayuko! Ama kona mbibu mgini onda.
Things happen.
Yeah.
Okay.
So you love her enough to love her and her child and yourself.
Mm. And you're 20. The girl, how old is the girl?
28.
Oh my god.
Oh.
But it's still good. If the boy and the girl are okay with it.
So they like you're 50. Dema kwa 50 chaleko atakuwa 38 hapo 36.
No, it's okay. See, this guy, kuna huu musician ameoa bibi yake anamshindia miaka nyingi. Na wanaendelea
kwa an angel.
Yeah, so far hakuna.
But then
we are local. Sorry, we are local.
Oh, unasema gani?
Huyu yako itaan.
Unasema gani?
Same page, mimi sijui hadi.
Umesema? Ati Chris Rock?
Hapana.
Nani? Na umesema?
Huyu mwenye anamitanga James Chana.
Ni kani?
Priyanka Chopra.
Yes.
Nick Jonas.
She's older than Nick.
How many
Jonas.
Years?
How many years?
I don't know. Maybe like 10. I'm guessing. Shit. Let's confirm.
Sawa.
Kwa hiyo sisi tuko
local. Google, mtuambie ni miaka ngapi? Sawa, state of from 20?
2018.
Amuliingia first 31st year form 1.
2015 year
2015.
What was the, like the best meal?
Ah, tulikuwa tunakula poa by the way.
Yeah.
Yeah.
Like ile lunch imeweza ilikuwa
ugali.
Ah, ngoja before she continues. Alikuwa prefect
wa. Nilikuwa DH.
Nimeingia nikaitisha food na shaka my friend unaongea unatupia nani mimi huku.
But nilikuwa namtetea. Nani alienda kumtafutia chakula?
DH captain.
Captain.
Baadaye anaingia akatoa almond milk. Umechukua almond milk.
Ni almond inatestmezwa mala by the way almond milk.
Ngoja so ulikuwa DH captain.
Mimi nilikuwa
elected ama appointed?
Elected.
Mass voting.
Yeah.
Ah, nice. Mnakasibalot. Ukiwa form? Yo, ukiwa form 2. Ah.
Yeah, alianza kukula kitambo, si juzi.
Kasa nukua nakula fiti basi, nivela wasa nukua najisha.
Nilikuwa nakula, nilikuwa nakula. Nani nilikuwa nawalisha?
Oh, yeah, yeah. Nukula
chakula. So, umesema?
Nilikula.
Umesema ugali? The best one, ugali?
Ugali, nyama. Na mboga ilikuwa I think spinach.
Yeah.
Yes. And na walikuwa nipika very nicely. Like unajua chakula poa ni kama
state house girls.
Yeah. Yes.
Our type.
National school.
Yeah, like soup, the soup is not runny, imeiva, and you eat enough. It was nice.
Sisa.
Alafu unaenda mat double after.
After lunch.
Me my school it's called Metete Boys.
What?
Metete.
Metete?
So my school, the best meal was rice beans. Yani rice beans baka sasa. Nikubaya sasa, nikupigania, nikubaya. Na ukimiss ni hivyo, rice beans the best one. Alafu mimi nikija form 1 kulikuwa na ile ujia ya sembe. Ya white.
Ah, yeah. Oh. Pia sisi on Saturday.
But yetu ikuwa white, ilikuwa na...
Like, ni wimbi?
Yeah. Alafu tena ulikuwa unaekewa hapo lemons kwa counter. Yani sisi wana nakutoka kwa bidi.
Ati lemons?
Yeah.
Imagine.
Aki.
Na, you should ayiko
lemons. Saizo, uko na options pia. If you don't want that, you can have
water. Yeah, situmiangi nini, situmiangi.
Uko na options, you can have
water. Asubiki ulikuwa na bread?
Of daily.
Na ban.
Check you.
Atina?
Na ban.
Na ban. Shuleni mulikuwa nayo?
Kwani ilikuwa campus
hiyo? Mulikuwa nayo kweli. Na ban.
Sisi ilikuwa uje ugali. Hivo. Enda daro. Sasa ni mata asubuhi.
Umeweza.
Sisi break kila si. Alafu break time kuna ban. So tulikuwa tunanoka.
Chai sasa.
Yeah, break time. Tulikuwa tunanoka. Inakaa keki flatback. Ni keki mwitu. Unachukua unakata bun hivi unaweka hiyo inaitwa disk tunaita dip
at a disk una set ndani
unaita sand dips
na uta
baga
sana slap wow juu achana na smoke.
What about the worst one?
Alafu hiyo asubuhi mmekula either smoky ama mayai.
That was on Saturday.
Na mpati
issue iko set house.
Yes. Tulikuwa next to the president. What do you expect?
What do you expect?
Nasikia alikuwa anakuja na lamb kwa hiyo kwenye.
Kwa tilio. Mzoya, that's my homie.
Oh, your homie. Your nigga.
No, happy.
Ninyi mkiona uhunye kwa TV, sisi tunamwona kwa film. Tukienda
game. Tunamjua.
Sisi mpaka hata MP tunakuwa na kam tule. MP.
Hata mko mnamjua.
MP ata ujiri ndani.
Metete
boy. Very strong county school, very strong.
No, the name says it.
Yeah, hiyo jina ni
jina. Hiyo ulikuwa na sneak unaingia village. Hakuna pa kuenda, ni unaingia tu ushago sasa. Tena hawa sana kushika na kwenda mpaka chini.
Mulikuwa na maisha tu zenu.
Ilikuwa ngumu.
Nafikiri anga hizo places sana. Like mulikuwa na tu drama twenu internal like
by the way.
Some funny things. Na yes.
Tukipenda tukunya nationals, tukunya mpaka Nairobi nationals.
Walai.
Kenya
na
theater.
Na MF. Oh, drama.
Drama club. Sasa so, alikuwa anakuja.
She's an actor.
Mulikuwa drama.
She's an actor. No. Nilikuwa nataka kuingia but nikaenda choir but it was lovely.
Ati choir?
Yes.
Choir?
Yes. Seto.
Kaudi.
Inafaa tukuja na sauti ya seto hapa tushike hivi ukiimba ya.
Mulikuwa mnaimbia nani? Prezo.
Yes. Na kuna time tulikwenda tukaimbia all first ladies there was a conference my god.
So ilikuwa kwa choir sasa.
Choir mimi nilikuwa choir. Tulikuwa tunaimba tulikuwa na zilizopendwa.
Yeah, Bongo.
Ile mambo ya gitaa kidogo pale.
Yeah.
Ah, mulijibamba.
Kabisa, we had a good time.
But I'm going to act kwa drama.
Actually, I didn't act in high school. Nilianza ku act campus.
Yes.
So, ukiwa na anything ya ku act,
call her. Kasala is your girl at a deliver. Call Kasala today on 07.
ilikuwaanataka sa unyamaze ndio nionge. I got a C.
A strong C. A very strong one.
Not a strong one. Then I was called to Kisiwa Technical Training Institute.
Kisiwa.
Yeah, it's in Bungoma.
At Kisima.
Kisiwa.
K-I-S-I-W-A.
Mm-hmm. Yeah.
It's in Bungoma Technical Institute where I did my biomedical engineering.
Mm-hmm.
And thank the Lord. It's also a good school.
Yes.
You know, it's a good school.
Technically. For technical courses.
To grass.
To grass. But I can't call it grass because imenitengeneza nimekuwa mimi. And it's nice. Such a good school.
Yes. Yeah.
Such an irudi kwa character.
Sawa.
Yeah.
Haya. Sasa, state house. Ule mode mutiaji. Mulikuwa na manik name hivi.
Mr. Ahmed.
Mr.?
Oh my God.
No!
Mganich. Guy Mengich. Akio mwalimu.
Arab Mengich.
Zii!
Alikuwa nafanya nini? Alikuwa na mtiaji?
Mkiti.
Mkale. Alikuwa nafunza German.
Me, I don't even
know. You had German in a school?
Alikuwa anapanda kwa miti. Miti!
Ndiyo?
What's going on?
Anapanda kwa miti, ndiyo?
Aone nani analala preps.
Anapanda miti?
He was crazy. Why?
Nini hizi video kwa naonanga tichako kwa window anafanya hivi?
It's 8:30 p.m.
Oni mengiti.
It's 8:30 p.m. What are you doing?
Hakuwa na dame kwa hende na tatulia huko kwa staff quarters.
Alikuwa ni woman.
She was a mama. She had...
Anapanda miti, ndiba anapanda miti.
I think she's... I don't know. She's lovely. Maybe on your way yake ya kwa strict.
Unajua tu kuna teachers wako very passionate about what...
What they are doing. Like they really want
to make sure. Anapanda miti, anapanda miti.
Yeah. Anambiwa, anadeliver. Akiambiwa, uko on duty.
On duty.
Ako on duty. It's not a joke.
Kuna kubatisha.
Kuna kubatisha.
Mengi... Une? Mengi.
Yeah.
She shoots, she scores. Ivo too, like.
Alikaa shiruni baka mkitoka. Bada likuwa.
Yes. But kulikuwa na some sweet ones. I think one mwenye alikuwa funny kwangu alikuwa anaitwa Mrs. Ilevi. Alikuwa na tunza siari. She's very.
Mama doa siari anakwanga tu hivyo.
Anakwanga tu hivyo. But huyu hapo na two vibes twake. Na class chair to
Mr. Pochi. If you're in State House, if you're in Mr. Pochi's class, you're in the best class.
You're the best class teacher.
That was our class teacher. And we still talk till now, imagine.
Mr. Pochi. Hey. He has.
He's a good.
Alikuwa anafunza
chemistry.
Imagine. Me, I liked chem so much. Nilikuwa na summarized notes.
No, like, talk for yourself. Jiongelele. Mimi chem. Yani, this is on God. The only thing nakumbuka chem ilikuwa molecules na kucalculate
G. NHCN plus G.
Vitu zote sikumbuki. Yani hadi sasa nikizaliwa tena natoa chem.
Paper 1, paper 2.
Ilikuwa na paper 2. Hadi 3.
Paka 3.
Sawa. Ninyi mlikuwa mnasoma.
Ulidraw kama ulifanya mpaka form.
Ilikuwa compulsory.
Uye kasi.
Hadi fik.
I did fik.
Na alifanya
physics. Sciences.
What happened? Bado ulijifanyia.
Sawa, genius.
Nilikuwa na join sitaingia into engineering, you see. Nilikuwa ndani nitakuwa lawyer. Unaona?
Oh.
So nilikuwa na hist, nilikuwa na jibebo, usinione hivi.
Eh. Kasi alikuwa na tembea
hivi.
Kem. Niache. Anyway, so Kem.
So mlikuwa na practical flani. Wewe umeona iterate. Ya watu wanataka grid yako yako rainbow.
Una shamba yako inatanda. Yako
ni watu. Unaanza tu unatika tu numbers sasa. Like
hey.
Help me.
Data.
Unajaribu huko. Ni
Amela physics yeye unaanza faa kuwasha bulb.
Maybe ndio physics. But physics na
kuwasha bulb na kupima currency.
Yeah.
Calculate currency.
Yeah, that was easy. Add the formula V is equals to IR. Hiyo ilikuwa easy.
Ulikuwa hiyo ulikuwa me grasp.
Yeah, nilikuwa nime grasp but see. Okay, still kupita physics but still.
We move.
By a thread.
Move, yeah.
Ngoja. How large was the dining hall? Ama mlikuwa mnahitaji?
Ilikuwa kubwa. Nadi waka extend at some point.
Mlikuwa na entertainment?
Yes.
On?
Saturday.
Yeah, Saturday.
So mna watch?
mnaweza watch movie, mnaweza sikiza mangoma, ah mnaweza enda tu mtulie.
Si tuko na watch Jafro, tuko na watch Jafro.
Ama za Waindi.
Metete boy. Eh hizo.
Koima?
Koima?
I'm in love.
But after
and I'm figure coffee.
Koima?
Ndio tukiingia form 1, entertainment prefect alikuwa na ushamba fulani.
Alikuwa na
ushamba fulani.
Mnachaguaje prefect ako na ushamba
fulani? Unajipata, si tulipata.
Oh.
So vitu tukiingia form 3 tukachagua wetu, tukaanza kuotini ma series, sasa kwanza kuweka ma series.
Watu wa Nairobi sasa.
Ma Fox. But kitambo ilikuwa alright. Moja kwa moja. Mimi nimeenda Pakistan mara mingi, moja kwa moja.
Mimi naishi mimi hadi najua nyumba ya DJ Afrey iko kando ya building ya WWE.
Walai.
Are you explaining? Alafu anasema anga bila na date Ciara ama studio nani? Zote. Oh, sorry. Oh, you don't understand DJ Afrey.
Na understand that what siko na Jay kona such a story.
Who was your boy school?
Boys school.
Like
brother school.
Brother school yenu sasa.
Upper Hill.
Yeah. Yiko?
Upper Hill.
Ni Upper Hill High ama Upper Hill Boys?
Upper Hill.
Hii ni shule tu hivyo.
Sijika ni boys.
Sasa kwa kwetu lazima shule ikuwe na jina mbili, ndio itambulike ni shule.
Yeye ilikuwa inaitwa
Metete Boys.
Ah, Metete Boys. Ni sawa.
Eh? Metete. Ndio jina maanisha.
Inamaanisha
una stand strong since na. Siku tuna sasa tunatapata hapa.
Mlikuwa na tu
Ruji.
Watu wa Ruji.
Na uta tu hype sessions,
yeah. Ruji. Kwani hii sports gani ya shule? School sports. Ile walikuwa nasema
wase wa volleyball walikuwa anacheza kina Daisy.
Yeah.
Walikuwa na mpaka
handball.
Kuna hii ya kugonga hivi. Yenye lekupe aligongoa.
Table tennis.
No, kuna
hockey.
Yeah.
Hockey.
Kuna dem aligonga macho akakuja class. Macho imefura hivi. Anatuambia na film akamasi kutoka kwa macho kingia kwa mdomo.
Lakini hiyo game kwa dangerous.
Of course.
Milioni alarm alikuwa na karate. Yeye alikuwa na karate classes.
No, that is
everything. Bali mlikuwa na French na German.
Tulikuwa na languages. Ulikuwa na option.
So ulikuwa na choose. Ulikuwa na choose. Baka iko na exam ya French.
Yeah, hadi KCSE. Ni KCSE yote anafanya kwa kila high school. Oh yeah, KCSE.
So ulifanya? Ulifanya exam language.
Mimi nilifanya.
So unaelewa French hadi sasa hivi?
Bonsoir.
Ebu sema kitu.
Je m'appelle Sancerre, j'adore le monde, je suis...
Castella?
Do.
Comment tu sais ma nini? Tu me sais ma?
My name is Sinkoshem, I love the world. I can't talk to my what?
French.
Yeah.
So, where are you from the Congo at home? I'm
Congolese. It's my family.
That's nice.
Yeah.
Who went to suspension hapa? Nani alipigwa suspension?
Ah, goja, nani anakalienda suspension?
Yes.
Singa kwa nimejua.
Singa kwa nimejua.
Ebu tu, tunaweza uliza kina Stano.
Stano ni nani?
Sawa.
Wewe si Stano, ni kama wewe. Wewe tu Stano, wewe pia.
Ah, sawa.
Sasa wewe ndio ulienda? What happened? What happened?
They accused me of bullying. Me. Imagine.
But unakaa bully. Ulikuwa form 4?
Yeah.
Uka bully form 1?
Sikuwa bullied form 1. I bullied a form 4 in form 1.
Undokena suspension?
Zii. Iyo ikujulikana.
Inye lijulikana ulifanya?
Wali ni accused uski. Yeah,
but huko umedu? Huko umedu?
Okay, but it was so petty. Ni jweni tu walini accuse.
Mbona unataka kusema? Walikuwa
kwa what? Petty. Waliniambia I bullied this girl. This girl lost my shirts. Okay? Mm-hmm. She said I'm going to replace them.
They were so precious, the shirts.
Zii, niko for phone and afanya case sio na nipotezea like 21 shirts. Sure.
What? You had 21.
You had 21 shirts.
Na mimi nilikuwa na fur coat 5 na 2.
Kwani ulikuwa na mtumba?
Take you.
Mutumba, mutumba wewe.
Hiyo time yote nikishinda hapo mbele nikiwaambia mnipe shirt. Abla peke yake nalimpea shirt. Imagine nilibiwa nga shirt kila kitu. Nikaenda nikasimama
mbele. Yako na 21.
Yako na 21. Check.
Kwani ulikuwa na?
I didn't know.
Mimi nilikuwa na shirt mbili. Shirt mbili.
There's a perfectly good explanation for all of this. My sister was also in State House.
ukainherit.
So nikainherit.
Bado ungetusema. Ukusikwa na jua. Nilisema mbele ya class. Abla peke yake ndiye alinipea shati.
Ulibia shati.
Kasala labda ile hiyo time nimeibiwa. Unajua
kasala ilikuwa hiyo time.
Let me tell you kasala.
Kana amkuwa na admission numbers kwa shati.
Mimi sikuwa na level shati zangu hadi.
Yuko form 4 already sasa.
Eh.
Zako zipo ni haiko na label pia.
Baba
sipa na leo. Dunaingia form 1 napigwa billboard hapa hivi. Yangu ilikuwa 4612.
Mimi walai.
Yangu ilikuwa 9234. 9376 ya.
Mnakumbuka hadi?
Yes.
What was your index number? Ulikuwa room 1 ama room 17?
Nilikuwa room 1.
Hey, it's come to talk sema mtu ni mjinga si useme. Surely.
Surely. Na umesikia what we are doing. Tuna watu wajinga na
kufanya hivi.
Guys, mimi nilikuwa index mbaya, index number mbaya, nilikuwa 212 bana.
How many were you?
Sijui 201.
How many were you? The whole school. The whole school.
We were like 270 something.
Yeah, 270 something. Yeah. And we were 212, imagine.
Oh,
unacheka nini?
Hao ndo wanakuwa macho. Unaona wase kutoka 60 mpaka 90. Hapo ndo wase. Hata wasomangi but wako na akili ya kupita mtihani.
So umeniita aje?
Ulikuwa tu?
212.
Hey. But at least me nilikuwa na at least me nilikuwa 84.
Me nilikuwa second last class. Imagine.
But isn't as kwa class zina.
Za kuiba mtihani.
Imagine hata tu kuiba.
Imagine.
Tulikuwa tunatend. Kai una tukiwa high school.
Eh, tulikuwa tunaletewa our ma minister. Nani alikuwa minister wewe?
Mtihani.
No, Amina.
Imagine
actually tuna
aliingia shule leo.
Tunasoma, tunaambiwa kujeni to meet somewhere, tunampata msimama.
Na tuongelea. Hakufika kwetu. Kwani mbona hakufika kwetu?
Hakufika Metete.
Yuko mbali.
Justice for Metete. Wafike huko. Yes.
Wasaini nani? Anaitwaje wasaini?
Wasaini Machogo.
Ya Machogo.
Honorable Machogo.
Inafaa tembee shule. Hii shule inateseka.
By the way.
Eh, huko ndo anafaa kuenda. Anyway, shule zingine zinapewa pesa just because
mko karibu na president.
Not really.
No.
But it's also a good
I hope they wasawa kapsa with boys. Hapa, mnajua shule.
Eh.
Eh. So wakasema shule yao ilikuwa na watoto wa hash. Unaona watoto wa MP.
Yes. Watu wana
so tuseme bodi amshambia kuja shule. Hiyo siku mnabaiwa kwanza nyama. Mnabaiwa mkate. Jamaa anabai, yani anatoa tu dawa sema watu wakule kila mtu kwa shule.
Eh.
Yeye mko anaita shit.
In our school, you only had one. That your daughter was honorable Oparanya.
Eh.
My governor, oh, Saifi, Oparanya, so lucky.
State but, House, Saya Commandamano, Saifi.
Monday.
So we had that girl, Alkwanga, in Form 2, but Akatoka. But Atoka, in our school, we didn't have visiting days, by the way.
What?
Yeah, walitoa.
What?
Imagine.
Niki imagine chapo
langu zibika. That's when we were getting there, wakazitoa.
So mkuwa na visiting day?
Atoka na visiting day. Walikuwa tuna, like, izo ma meet, annual general meeting.
Sasa hapo ndo mzazi ya magusinikia, aka food.
Academic day, hivi, amekam, cheki.
Yeah. Shout out to Bounty. Bounty na babangu alikuwa mabeshte, so mimi nilikuwa nakula sana. Bounty, thank you.
Ula asipokuja, ukikuja una dish. Una
shida. Babangu akikuja, Bounty ata make sure kila kitu wako nayo for me imekuja. So,
shout out to Bounty. Bounty.
Bounty alikuwa swimming
coach wetu at the whole
school. Oh, so alikuwa anachukua hizo vitu anakuletea.
Yeah. Eh, ama tu yende ana search gari ya babangu Kinjaro anaenda. Bounty na ku expose, but mob love.
Mob love.
Yes.
Good vibes. Lakini mbona hizo cartel zilikuwa mingi shule? Sijui lazima upie wochi.
Tulikuwa na cartel. Mse alikuwa nani? Udem. I don't remember her name. Mwenye alikuwa ukitaka di KFC unamwambia na kesho
utakuja. Inaingia di shule.
Ata organize.
Kwani mimi
nilikuwa na KFC. Kulikuwa na KFC.
Hapana, but imagine mtu anako uko state. I don't know where is the nearest KFC. Buruburu. I'm not sure.
Anafika anachukua.
Na inarudi na inaingia shule na unaletewa. Wewe ni nani?
Na inafika. Jo watu,
no people.
Imagine mimi sina info kwani nilikuwa State House boys. Sina information.
They State House boys.
I think that was State House boys.
Wako sasa hii State.
Tulishaongelea history yako kwa na State House boys. Ama iko, labda ilikuwa.
But when ilikuwa na State House boys iko
mtu wapi? What favorite subject?
Ebu hata.
I liked chemistry.
Hi.
Oh, because of Mr. Apoti.
Unapenda je Kevin? Nje Kevin mimi napenda 5 paper 1.
Ni sawa. Like two, it's
two.
Okay.
3 paper 2 3. So average inakuja 8. Ukitoa inakuwa 4. Yeah. Strong 4. Ukienda practical pale unachafua 30 na 34 yako polite.
Yeah, ni D minor.
Strong one.
Okay.
But like a good thing, walikuwa anachagua physics, walikuwa anachagua sciences.
I can't relate.
So nikachukua physics na max yangu nilipita physics na kapita bio. Kem nilikuwa na C minus. Ama nilikuwa D plus.
Ulipita bio?
Bio.
Ati anchona?
Sikuwa napenda bio, nilikuwa dema nilikuwa nafunza.
Ah, ya, metete.
Kwanza kuna mdali kujanga, unaona wale wa teaching practice, wale wametumwa, kujia. So kuna mwingine akakam msana malisa kutoka KU manze kitu ni safi. Sasa hata mjaenda home uko na kutu. Udema na kuja hivi. Udema na kuja hivi.
Nilianza NASA high school.
Madam anaingia hivi daro. Hata usikizi. Sasa ni English set book. Imekufikia usome wewe unaangalia hivi hata
uwe. Shit English alipaka super fun itwa.
Miss Kwamboka.
Pia wewe?
Alikuwa anga teaching practice.
Alikujanga kwa teaching practice alafu akakuwa mwalimu.
Alikuwa anafunza
English.
Ai, mambo ya English alikuwa form 2.
Ni kweli.
Alikuwa anafunza mambo yote ya English.
Obama, by the way.
But ujue sasa hivi venye shule yetu ilikuwa our school was mambo ya form ni mambo ya English sana sana. Mm-hmm. Alafu watiaji ni Mao na Kem. Hapo unapata kwanza math. Watiaji.
Ndwiwa. Alikuwa anaitwa
Mr. Ndwiga.
Ndwiga.
Alikuwa wa math.
Yeah.
Mtiaji, sunaona, watu wa mouth juu.
Crazy.
Anakamsa ya PE, anataka kuchukua lesson ya PE. Ati maybe just 5 minutes.
Exactly.
Sindio?
Exactly.
I'm a prank.
Exactly.
No, unashanga. Why?
Why?
Ama si preps, amuka mnafunzwa preps.
Preps ya kusoma.
Jamaa anakam.
Anakuja. Anakuja nina exam.
Just 10 minutes. Alafu anakam. Nawezi mfukuza. Kuna mwingine alikuwa anasema if you like you want to go, just go. But unajua ukitoka atakuingiza.
You have to stay out.
Unavumilia.
Manipulation. Watcha.
Ni ule na contest gani?
Ngoja, sijajibu
what the subject. Sijajua English.
Na mimi ngoja.
Oh, pia Kem
na English. Ah, alikuwa
anapenda
English.
Oh my god.
Pia Swahili.
Swahili. Muktadha wa sentensi.
Atiki.
Huyu atisha kwa Kiswahili.
Alikuwa anaitwa.
Tulikuwa na walimu wengi wa Kiswahili.
Wait, how many?
Our favorite one was Miss Mvati.
Miss Mvati.
How many teams were you guys? Na, like from four, what? Ngapi teams? Ngapi?
Na Bukwesi is now the principal.
Streams.
Streams.
Like West, ngapi?
Oh, J. Sisi tulikuwa J class.
Yeah.
Shout out to J class, ilikuwa class number 1.
Na nilikuwa J class from 4J.
Nilikuwa Simba.
Simba.
Simba. Swimming gala zote sisi.
Wongo.
Nini? Hii ya nini sports day sisi. Kwanza ninakimbianga by the way.
Wapi?
So tulikuwa tuna win na drone.
Wewe ni mkalechi ni ya maji.
Inaweza kuwa.
Mwasema mwini Steve, so ni J baka A.
No. Kulikuwa na J, kulikuwa na G.
G, S.
S.
K.
K.
F.
F.
M.
5. Mwilikuwa wengi.
Kulikuwa na L strip. L.
L, I put this one to you.
I think so.
Aya.
I think kulikuwa na L. Kulikuwa na L.
Kulikuwa na UTIG pia ya, kuna ile Dariko form. Kuna ile daroma janga roli form, alafu kuna ile ya watiaji, wanataka tu kusoma.
Sasa,
machopi.
Acha tisani kui.
Jibu.
Take it.
Which one you know, wale wako serious, hata wataki jokes. Alafu kuna ile daro, unaenda tu press hata wasome, wana pulse. Mgina kuna storybook, mgina anakuja story, mgina anaandika lyric.
Ya kuna wenye walikuwa anaandika nga two stories, kina shishbi. Wanaandika two stories, romantic to vampires, unashanga.
Kitabu inatembea.
Unatoka Kakamega, vampires.
Vampire Diaries ulikuwa natoka yo time.
Yeah. Mimi imagine angekuwa na to charge 5 bob kusoma kitabu yake angekuwa ametengeneza dough.
Asha ameandika story
mmemsoma. Hey, ako na chapters manini unajua mimi nafuata. Nani ako na kitabu sahi satano kasala.
Na ilikuwa na line nyingine siri inafuatiliwa.
Kushinda hadi textbook ya
mtu anakasirika.
Kimaliza unipea.
Kimaliza. It was a whole system.
Acha nijibu swali. Tuko na vitu vingi za kuongelea. So for J, our stream.
Ndiyo kwa form?
Yeah, for J, form wapi. Sindo tulikuwa tunapenda kusoma. Oh. For J!
Tulikuwa tunamacha nikuambie. Tunajulikana kama class ya kupenda kusoma. Yeah. Tulikuwa number 1. But that class was full of vibes. People were doing their own thing.
Kila kusaya kumimamba yake.
But ilikuwa tu, ilikuwa unajua.
No. Unajua?
Fungua roho.
Hey.
Fungua roho.
Hey.
Ngoja, who's your class prefect? Alikuwa mtiaji ama...
Sylvia Joyce. Sylvia Joy. Huyu hapo mtia. Tulikuwa tunachagonga.
Kasana times 2.
Mimi hadi kuna time nakuta nilienda nikuzonga school fees form 3. Naona hii story ati unaandika kwa notes maker list na huko shule wale ilinihappen.
Tulikuwa na show hiyo bako ya kwenda vile maji imesha shule. Mm. So tunaenda hapo. Zikwambia kwetu ni village. Mm. Ilikuwa mtoni alafu mlima kubwa. So tunakuwa mtoni. So baada ya kwenda kufua na kuoga, sisi tunaenda kwa village kufua busa.
Kukata maji.
Busa pia.
Na maji mesha.
Juu mkitoka hivi.
Maji imekosa wanakunywa busa.
Maji kwenda nanga hata 1 week.
Ai.
So hakuna kuoga. Unaoga ai.
By the way, this tattoo iko inapotea.
But see 1 week. Imeja. See 1 week.
Wasema na hold maji. Mtakuwa na maji kwa bucket na hold. Ana mtu anauza maji.
Basi unaona ndio alikuwa anasema Shishbia angekuwa anachajwa tu kusoma hiyo kitabu yake. Ingekuwa bilionea.
Shishbia ndio?
Yeye
ndio ama vampire.
Wewe jamaa alikuwa
na kuna mama love story kama za Wattpad wa L class. Sara alikuwa anaitwa aje?
So mlikuwa mnaandikia upper hill letters. Mlikuwa na machali huko nini?
Kwanza watu wa kwa hawa.
Ulikuwa na date mtu huko?
Wewe
unatuchocha sasa.
Mbona?
Uko na chali hapa hapa na nilikuwa kwaya.
I am nobody's ex.
Mwaka imeanza kila kitu.
Yes, mambo mapya.
Sasa huyo alipanda basi shule mara mingi.
Sana. Guy, mimi nilipanda sijui
kwenye lazima.
Red Cross.
Lazima. But
Red Cross.
Tulikuwa na mimi nilikuwa kwa clubs wa simu. Red Cross. UNESCO,
Human Rights. Human Rights. Sasa kuna mama rights shule. Human Rights ni nini?
Mlikuwa mlacha.
Lala chini.
Aki, oh yeah.
Ilikuwa je, ilikuwa ni kama Jesu nini, shule ya jeshi.
Lakini ulita na outstrong, naona.
Na ujosa miss form 4, ulea na suspension 2, ilikuwa form 4.
Hei, ya kwanza.
Ya kwanza, ile tandika prefect. Ata siku tandika, ile naona ile tukumu, ujamaa kwa nataka kuniaibisha.
Nisonge hivi.
Goja, susikie. Owe, chapana. Mi, my DH captain kwanza.
Alikuwa beshte yako.
Ai, kwanza nikikuwa first year, form 1. Ya mwini kutuwa creeper. Ya mwini mrefu. Alafu alikuwa na vama small t-shirt.
Wetu alikuwa naitua?
Creeper. Kutuwa creeper. Jamaa hako na sandi big. Sasa nasabu wa kwanza, alafu na kujama kwa TV. Alika ngoma.
Kude.
Alikuwa nafende ngoma. Kude. Na ameka uji meja hivi. Creeper.
Anawawaj. Na mwini utafanya.
Ai. Atirudia line. Atumekuja kwanza. Ia kurudia mbunumuka unaitaji ile kuchamba times 2. Ile umekula alafu
kamuzena. Ikibaki unarudi tu. Adi wanawaita wanaambia. Oh leo imebaki kujeni mkule.
Sindi kwa tunaimba. Unakula alafu unatoa sweta. Unatoa sweta unavangita.
Unatoa tai.
Alafu una. Bako unawasha uso. Unawasha mpaka uso.
Unapara ndo umemu.
So nyi ilikuwa free. Yaani unajust kama ujashiba kuja.
Yeah. Ama prefect anachukua hiyo bucket tulikuwa tunasaviwa per table.
Kila per table.
So kwa jeu kwa na meza zenu kama mbili.
Our school they tried the table system. You can fail.
Why?
Juu.
Watu walikuwa ni bafu.
Unapata sani yako hata ina nyama.
Oh, watu wanagombana.
Sita huko unapanga line unajisave. Now wanaleta bucket ya food. Let's take any rice. Ngoja. Kani rice na beans. Alafu kuna kitu kwa hivyo inaitwa tofu.
Tofu ni? Top layer.
Top layer. Tulikuwa tunakimbia alafu kulikuwa na unaona hiyo corridor. Class yetu ilikuwa huko. Unakimbia kwa corridor alafu kuna kamlango hapa. Unajijua sina mbio. Natoka huyu alikuwa anakimbia. Huyu alikuwa anga peke yake. Hadi ukikimbia na nakaa nyuma unajua mimi nakaa hapa mbele.
Anaambia kwa line.
Sasa unamwambia nakaa mrembo. Mimi ndo najua tu niliona high school. I was shocked. I was bad at life. Ngoja. So unatoka huko mbio, unakuja alafu naona kaka mlango hapa ka hall. Nilikuwa nakafunga. Nikishapita nakafunga. Ndio nilikuwa na nguvu kukimbia mpaka huko
badete kwa nifikie. Ushaenda.
Huyu alikuwa ananishinda. Huyu ndo alikuwa ni competitor usiku.
So ulikuwa unaenda top player sasa? Unaenda top player.
Zi lazima nifike DH yangu nione.
Muulize bwana alikuwa anakimbia kama kwa anakimbilia top na DH ni yake.
So
sasa ni mrembo hivi lakini top walikuwa napeleka.
So ulikuwa na privileges like unaweza ingia kitchen.
Like kukua na extra staff.
ulikuwa na different uniform than I was thinking, like
just a tie and a sweater, yeah. Yes, and those shirts were really my friends on a long sleeve.
You're the prefect,
but that your rule apana ati prefect pekendo have a long sleeve. Mbona wacha kila mtu akwe na starehe yake, kutoka kwa long sleeve kutoka kwa short sleeve. Anyway,
mlijibamba.
It was nice. Our chefs walikuwa na draw kupika. Kuna
tena githeri
chapo.
Adi chapo, tukia
mjini. Tunakula samaki, kuku, we.
Siku za event.
Yes. Na kila mtu anapoa like soda yake, poa.
Atujamwambia
kwamba tunakula fruit
shule. Takaja nakuja honorable Esther Pasari, so natuachia tukosa hapo. Last Kenya anakuja yes ke event. Coca-Cola inakuja leo basi.
Eh, Coca-Cola ilikuwa inatuletea bingo hapa field.
Mapiga sherehe.
Ni
natunda.
Was in high school.
Yes.
Ndio.
Chapo, samaki.
Ndio.
Kuku.
Ah, samaki tulikulanga time exam, tulikuwa to fillet time ya KCSE.
So mama,
sisi ndio mena tu kwa ilikuwa ugali cabbage kawaida ya KCSE. Kwanza kabeja na jeboi ndio miaka tu kwa maji. Wakaweka mafuta.
Sisi tulikuwa na vegetables.
Ah, ulikuwa unasema tumbukiza.
Tumbukiza. Alafu msijaribu kurudia utatii. Budding master amesimama tu hapo hivi. Atuwasikia umepiga round 2. Hapo kiboko hapo chini. Hata kama kuna outing. Mimi kuna siku nisha ambia nifanya punishment. Ndomani lenda sas. Ukara alipita kwa nani ambia kuna tamakarao. I kneel down.
Cops.
Sit my tamakarao.
Bana, mimi a whole form 4 kneel down. Ari nimejima kata kwa kota. Nani sike invest madimu wamejaja.
Na nani ni posh, unajulikana.
Nika mabro fanya hili.
Amesumbua metei.
Fanya kenyu tadu. Bana mande sasa ilikuwa yuze yuko saa 2. Mande sasa naitwa kwa deputy. Owen, you know I'm tired of hearing my name. Just go home.
Wewe nani? Okay, sir.
Aya, nikuwa na miso. Mimi nikaishia. Kwa nini mkwani lile baba kwenye utaya kulipa fee?
Watu wanafanya hivyo. Ukiwa kwa hiyo list. What another
ni kama vibaya. Ni kama half term.
Unaenda tu kuna park. Na ilikuwa form. Juu mtatoka wengi muende mkule klabu.
Najua klabu. The same klabu.
Eh.
Oh, badili nini? Hiyo barabara iko tu hapo.
Mnakula matayo mese pocket money. Eh, mnaringa na tu uniform.
Unafurahia, mnatembea tu.
Watoto wa set house guys.
So mwenye anaenda home aende home, senye anaenda hivyo hivyo. Ama
na nini sasa ilikuwa how long like?
Sas, mimi nilienda 5 days.
Ulienda sas 5 days?
Hii ni suspension gani? Wiki mbili yetu, 2 weeks. 2 weeks.
Ulienda 5 days.
Ulienda
school
long.
Mtu wa shati 21?
Eh?
Mtu wa shati 21?
Oh yeah, mtu wa shati 21.
Najua mlikuwa mnasherehekea mikate zangu, ndio maana hata uko unanifikiria.
Bread zako hadi sijui nani alikuwa anashikuanga hiyo
time. Glory.
Na, moja. Nilifika form 4. Box yangu sikuwa nafunga. Sasa sina like from form 3 form 4 sikuwa nafunga box juu. Eh. Kuna msaji kajaganga nikiwa form 1 nilikuwa na shopping.
Bad luck ikapasuka. Nuka hivi.
So mimi nikatibu duty yangu hapo. Mimi na set naishia.
Wanakanyaganga hapo katikati alafu kana.
Na mimi sikuwa naibiwa. Wenye sikuwa naibiwa. Na sikuwa nafunga. Ma form 4 hapo anafunga box shule yetu.
Mbona mko mnafunga?
Watajua kiba.
Ai, mimi
na watajua.
Mimi nakushika na shati yangu online.
Na ni vita. Umesikia
matende.
Ni ako na 92.4 pa la mshwani. Na ako form 4.
Bulwe kwa bullied?
Mr. Sinani
kwa kisa. Nikiwa form 1 sijei kwa bullied. Ebu nioni.
Sijei
kwa bullied. But, kuna time nilifeel niko bullied.
Ati ulifeel. Kia nilifeel. Kuna feel.
Time ya swimming gala. No, look at the night before. The night before.
Mlikuwa na swimming kwa shule?
Yeah, we had a pool.
Na tulikuwa na swimming galas Simba.
Sasa sisi labda sasa liko ile mtoni hapo chini ndio nione maji ya kusini.
Ya dumfom bararo.
Iba.
Nilienda. Before this is that oh, nilikuwa kienyeji bado mimi kienyeji. But still
can go for some galas.
Yeah, so nilikuwa nakwambia the night before ni swimming gala. So naona sisi tuko form 1. Then kuna sasa in your house like sasa I was in Nyati. Tulikuwanga always the best, not Sima.
Kwa swimming?
Yeah, always the best. Love we had the prettiest girls. So,
Hey, so, oh, ilikuwa na mama Malisafi.
Yeah, Nyati. Anyway, so your night sasa kuna wenye
wako. Sorry, Jaba.
Oh, no, no. Anatuchocha.
Pia, sawa.
So, why are you nyati? Yeah, exactly. So, so the night you before now our to kubwa when you like form fours when you work or the same house in Nyati. Mnaambiwa mdance mnaambiwa tingisha madudha wewe uko form 1. Hauna kakitu.
Tingisha madudha.
Na sasa nimetoka wewe nimenyoa yani.
Amka mnashuka.
Ulikuwa unaweka nywele.
You can have your hair, yes.
So nimetoka sasa nimenyoa. First time in Nairobi na niambia tikisha madudha. Sijui dudha ni nini.
Dudha ni nini hapa?
Sasa yana tikisha zake, alafu nikaanza atinaanza ku blink. Anyway, that was the only time we really feel bullied. But the rest of the time, sidhani kama kulikuwa na bullying in
Simba. But mimi sa in Simba house we had such a good time. Hatukuwa tuna feel evil.
Sisi.
Amekuwa na hizo mati the best in cleaning, alafu mnakuwa na bash, mnakuwa na
ilikuwa.
But sisi ilikuwa ukiwin swimming gala mnafanywa kasherehe.
Like mnachinjiwa mbuzi, imagine.
Hiyo pia ilikuwa shoot but sasa ipo mbuzi.
Kuku.
Ilikuwa tu rice na beef.
But bado ni sherehe.
Na mkate. Hii ilikuwa the best na mkate na juo.
Wamewamaliza.
Tunatulia.
Wamechafua.
Na hizo kuna time kulikuwa na stories za ati ma Illuminati. Sisi shule yetu kulikuwa na story ati kuna mbuzi ya green inapiga shower.
Sisi tulikuwa na.
Anasudi kuna msana fungua watu usiku.
Ule mwenye alikuwa anakuja anatoa nini yake nje ya hostel. That man.
Ati anatoa nini?
What are they called?
Oh,
night channels.
But it wasn't in the school.
It was outside. So our hostel's in a face the field. Between the hostel and the field is a barabara. So at, I don't know, 5 heading to 6.
Unajua
wakati hapo ka light kanaingia. Unaona mtu mtu uchi. Anakutana wafanyia mastingo mko tu.
Akia uchi uchi.
Uchi! Mnyama! Yes.
Alikuwa na vaka thong na t-shirt
nyeupe. Alafu anaiva opposite. It was crazy.
So, anarudi ndani.
Opposite.
Wow.
Sasa gari kapita kanaingia kwa bush.
Alafu watu akishapita like gari kishapita anatoka nje anasema na kuna light hapo chini.
Okay.
Sasa utasikia light runner mnaamka mnasema kwa
sababu
si tuko tunaona.
But sasa ilikuwa a little bit disturbing.
Your dorm was on the stairs.
Ground floor, first floor, na second floor.
Sasa Simba, Nyati, Chui, Twiga, Swara, Kifaru.
But most girls would call me JB and Fiti. Sika wanaume tubuko nigile.
Na tulikuwa na hostel mbili.
JB na old hostel.
Old hostel sandila kitambo.
Ni hiyo yenye iko na ma.
Sawa. Sasa hivi saya big ku shout out. Shout out Sima Studio unajua kwa Daru. Alafu Mamode. Your favorite teacher.
Favorite teacher Mr. Pochi, of course.
Pochi. Good. Unalikuwa class teacher wenu?
Yeah. Mm. He's a good man. God bless you.
Kabisa.
Nani mwingine?
Na Prince. I'm going to pick up Prince
out. Tunaenda.
Tunaenda.
Mr. Ahmed was also a good teacher.
Yes.
Nani mwingine?
Miss Wamboka.
Yeah. Miss Kemei. Miss Kemei.
Sikia tu wakale na anatesa huko. Miss Kemei.
Chat after Mluya basi.
Sina na Pochi ni Mluya.
And Miss Nabukwesi, the principal.
Current.
Yep. Una current principal?
Yes.
Alikuwa shule yenu sasa hiyo time.
Alikuwa Kiswahili teacher.
Saidi Prince.
Yes, yeah. Saidi Prince.
Nice, nice. Miss Mr.
Miss Nabukwesi.
Nabukwesi. Shout out.
Miss Nabukwesi. Mrs. Kemei. Kuna
Na Cook.
Alikuwa anaitwa Sami.
I think Sami. Wewe ndio unakumbuka ulikuwa.
Yes, nilikuwa DH captain but all the cooks.
Na sema DH captain ndo panga wa
mimi. 2018. Yeye ndio ma OG. There is no one like you.
Mulikuwa
bounty. Mulikuwa mnapikia like more than 500 people na mnapika really good food.
Githeru umesema ina karangwa inawekwa.
Ili watu ndani.
Unaweza tell nini vitunguu ziliiva proper.
Na mlikuwa na canteen?
Yes.
Ilikuwa na nini?
Walienda waki reduce the amount of things we could have in the tuck shop. I think we reduce your trafficking and stuff. But discs,
this bun,
cream. Ilikuwa inaitwa jina ilikuwa na cream bun.
Marble cake.
Acha marble cake. Hiyo ni
cream bun of course. Ilikuwa na cream ndani katika.
Ilikuwa tamu.
Hili ni super hii.
Aki. Alafu kitu kingine na steto. Ulikuwa nadhani wewe ni maskini. Watu wanatoka na pesa unashangaa
bani.
Kantina na buy daily na spend daily.
Unashanga
Bali kitu tipanga na pressure zingine bomb.
Sana. But unajua
watu zetu walikuwa mabombe.
You are broke. ukienda sport kama ni kula tu miwa hata una pesa ya kumbata soda. Sisi tukienda sasa sport tunakuwa tunavuka mto ni kama mbili. Then tunakata kura tunaingia kwa fuele sasa tunafika kwa kiwanja.
Mko mnendo on foot sport?
Eh, foot.
Okay.
Sasa karibu sisi mbali. Karibu. Tulikuwa na school bus. Tulikuwa na school bus. Eh, unatuona aje?
Yes,
I drive.
Imagine your time, nika period, and you're almost done with form four. No, class eight. You're just waiting to join school. Lafu unasikia state is in the studies and then unajaribu kufika school.
But form four, me, I had the most fun with form four. Me, and I form three.
Me throughout. Mimi
form 1, form 2, culture shock. Nilikuwa na adapt bad.
Kienyeja meingia town sasa.
Bana! Nilonja, my school was in Western. Okay, kitu ilikuwa inanishtua mostly ni actually the food. Junaona tunasema in your high school, that's what I experienced in my primary school.
So, ulikuwa unaexpect the same?
Yeah, I expected that.
Unapana chapo.
Exactly. Niko like the food at school.
Nitarudi form 1.
You should like
at
home.
Yeah.
My primary school.
Anasema your state of guards kwa pita kanyeni kuniomba kaja kufunza huko nikulanya na machapo.
Iko. Eh pia alimo alifanya tukiwa vizuri.
Yeah.
Amka mnaiba food siku siku utaenda
kupiga staff. Tunaiba chai.
Chai.
Na
tunaiba
food
class ilikuwa karibu na staff.
Big up student wenu best yako. Wait,
before tuanze to congratulate Chibeka, yeye ndio the new governor wa Nairobi. Well,
yes, University of Nairobi. Chibeka, you're winning and we're watching.
Alikuwa shule yenu? Chibeka.
Yes.
Governor ni kama school president wa UoN.
Yes. Second female president. Congratulations, Chibeka.
You're doing us
big up.
Nice.
Then there's in my class watu wenye nataka ku thank ilikuwa of course ha tulikuwa tumeingia
DH captain.
DH captain.
Yeah. Hey.
Ah, na ni mwingine, there's of course my friend Kavivi.
Kavivi. Kavivi ni dancer.
Hadi sasa hivi.
Lawyer pia.
Yeah, pia
Kavivi ameiva.
Hey. Kavivi. Una baki? What's Instagram?
Look for me.
Anaitwa Kavivi _ Kavivi XO ya.
Yes.
I think.
Follow Kavivi.
Yeah. Then there is Bella, Nema Bella anaitwa Bella.
Bella. Yeah. Chopi.
Alikuwa chezewa. Wazimu uja unajua sisi mami jelewa lakini yeye ako chelewa.
Hadi ende anafunza.
Anafunza.
Anaona mistake ni hii.
Never na baadhi kikuja Mr. Ndiga ameleta. Sasa sisi
tumejua
niko na correction. Ndio najua na ndio nishafanya. Anaambia excuse me teacher. Question 2 has a correction. It's not supposed to be like this because na mimi ndio nimefanya that's not
the answer.
Mall tulikuwa na mwita
mall.
Bella asha correct teacher mwenye ameset paper.
Sasa wewe unakumbusha hiyo bako ya huu unajibu tu maswali. Alafu nasikia tu msana inua. Actually kuna shida. Na ushajibu.
Wewe
jana una shida. Na
kwani
hii ni imetoka wapi?
Bella alikuwa there is Nuru.
Nuru.
Nuru Marifa
our brightest star. Mwanaidi
Marifa
anafanya daktari. Penye any hospital she goes to mtafute huyo. Huyo amesoma. Huyo amshua amesoma. She will take care of you. Yes.
Nuru.
Nuru.
There is Trin Linda. Guy niko na tuseme to the whole class.
Bogi.
Kupe.
Kisa hili kumasema ni 4J.
Ngaya.
Ngaya, the late Ngaya.
The late Nureen Ngaya.
R.I.P.
Yeah. Who else?
In 4J sasa.
Yeah, 4J. Atuja Maliza. We have a class of 37.
4J.
Yeah,
4J.
Masama mulikuwa 5.
Eh.
Ati 5. Yeah, 5 streams.
5 ama 6. Plus L. 6.
Yeah, L ikakuwa
dissolved. Uu nani prefectural kwa itwaji? Class prefect.
Our class prefect. Yeah, Sylvia Joy.
But in form 1, alikuwa naitwa?
Form 1. Ibu nikule.
So you guys used to elect like, kuna election day muna elect kwa say, kutoka prefect, kutoka dining hall, kutoka entertainment, maka juu.
Yeah.
But sasa pa class, muna ka
class. Kituka prefect, eh, chichako na.
Na dom captain na mkwa na.
Dom captain na elect dom.
Ah.
Atuliko tunita hostels. Dom ni.
Hostel.
Hostel.
Kedu ni dom. Kwanza yangu ilikuwa Kiptarus.
Kiptaho?
Kiptarus. Zilikuwa named after what?
Kulikuwa ni like elders wa
Kalenjin community. Really? That's nice.
So kulikuwa na Barnetu, Kiptarus. Kulikuwa ilikuwa Morbobits. ilikuwa hapa katikati the oldest dorm in the school. Hapo ndo napata mafomu for wengi wanaishi, watu wa mashada hapo watanauza njugu hapo. Mimi sikuwa naishi hapo.
Mbona huku ishi hapo na class yako?
Ili ni bamba. Ilikuwa safi. Sasa ile ilikuwa ngata kwa clinic ni mwisho. Like sinjo na mafomu wako wako tu challenge. Hapo ndo napata wasa wanaona pia ule mustantide anatoka hiyo dorm. Sijui mustantide anatoka, nimesahau jina hiyo dorm. But ilikuwa jina za kika za
elders.
What is all the games came about?
Sisi tulikuwa na name na wanyama.
Simba.
Simba. Nati, Kifadu. Then the JB Jubilee. Hiyo hostel ilikuwa inaitwa
Kidundo.
Wacha mimi time ndaenda school yangu ndo wabeba.
Ndabeba
mcheki. Sasa akili za
kitu. Ubebe unga.
Unga. Wewe pia lakini ude mtu ukifika tu hivi uko njaa.
Anafinda ni uko nifiche na
mbona
ndani mahindi.
Unataka kusaka food sasa.
Mbona ndani.
Ugani
kama
ya ile after.
But thanks for coming guys.
Asante sana. Tumeshukuru.
Msema ni lawyer, uni lawyer. Congolese lawyer. But mimi nakuja Kongo kutafuta bibi by the way. Umeona?
Karibu kutafuta bibi.
Karibu enda utafute.
Best ladies. Nataka mtu ananisave anasema
anakusave.
Unataka kuja Esther?
Waluya.
Oh, alafu Kim, I have a friend called Faith Maiyo. Ni mkale. Akilisema nikifika nikusalimie Faith. Leta mkono. Faith ni yako. This is
salamu zako zimefika.
Faith Maiyo. I have received.
Jeff Chip Chill. Hey, napenda msichana. That's
best yako.
Na my first Cherotich.
Which Cherotich?
What was it?
Oh yeah, alikuwa ni Ruth Cherotich.
Yeah.
Alikuwa Darelu.
Eh,
such a lovely girl.
A blouse man.
Angoja, ya mwisho sasa, before this hour,
tujatuma salamu.
Ya road trip, ya trip, ile like, ile ukate ile, nyalazimu bonge na mse fulani, ndio inge kwa list ya kuenda. Sema YCS.
Oh, matahati. Matahati.
Unaonga na wase wengi.
Bana.
Ilikuwa katel.
Matahati.
Sana sana za kanisa, za church.
You must know someone that knows someone.
Za church hazikuwa moja. No, tulisha, mi nisha yenda ya church moja. Tulienda kuona Hillsong, Hillsong the Christian group.
Sasa situ kuwa tuenda shule ingine. Ya church. Sasa ma...
ya kuwa tuwa nata school. Likuwa na chakua view.
Mashule jimekamu.
Oh, yeah.
Situ kuwa tunaenda.
Nasa kulikuwa na very sick list. Kama wendangi practice, ama... Hey, ilikuwa na ujinga, ama kujani kuna...
Izo zilikuwa, I think izo ni za games. Unakumbuka venye sazina kwa Daisy walikuwa nasema, watu wanajama, eh. So, wameambiwa bring 30 people, the team
cheering squad.
The team let's say has 22 people, 8 slots they are cheering squad, Vita.
8, na kila mtu anataka kuenda.
Kila mtu anataka kuenda, we are kabishte yake ya kuje, we are... Watu wana...
Nabiyo kuna chali huko nje utakwenda
kucheki. Exactly.
That's it. Alafu one thing about State House, unajua tujiongelea ubaya, but it's a good baby. One thing about State House ni, State House ilikuwa na foundation ya God, like the CEO of the
Christian
school.
Christian ilikuwa imekalima.
Ilikuwa poa sana. Me, I can assure you, in State House, hapo ndo by then ilijulia God. Na alafu vitu nililearn nikiwa high school, ndo zina ni maintain.
So unafanya CRE?
No, all sciences, man. Oh, nilifanya one humanity. So State House was good. History.
Sino tuwa geography tukua chache, mjua sisi engineers.
Engineer,
Simple.
Yeah,
civil. We are just civil engineer.
Civil. Anyway, so civil. State House was good, yeah.
But thank you for coming. Imekuwa fit.
Yeah. Atuja tuma salamu. Mi nitaka kutuma salamu.
Tuma salamu.
Mluya. Nataka kutumia mama wangu.
Tuma salamu.
I made it.
Mama.
Paka chali yako mzimie salamu.
Chali yako imekona. Chali.
Nukwani wa ngapi?
Taka nijome.
Unaharibu we.
Taka nijome zaidi.
Kama uwezi declare uzi chali yako. Kama uwezi sabe. Babe, hi.
Amejua basi.
Acha tu nisalimie my male friend. Ni male ama female?
Hey, male friend.
Male friend.
There's
so,
nothing like male friends.
Those that I'm close
to. Those are very hungry hyenas. And the male friends.
But they have their girlfriends though. Ni wenye tuko in the right headspace. Tuko in the right headspace right. No, like, tuko online for one purpose.
So kuna
kina Robi wa campus. There is Marcelo, you ni brother.
Marcelo.
Then there is Matara, Job Matara. Kuna Chris, Edu, Willard. Nani mingine?
Willard.
Wewe sina wengi kwa maisha.
Unangotea nani?
Yeah, we all go to sus. Oh, there's my dad. Hey, babangu. Babangu ni mkali.
Ntumie hii kitu na watch.
Lakini nimekusalimia. Na nakupenda sana. Kuna mwanaume napenda kama wewe.
Queen. Amen.
Dad, my dad.
Amen.
Alafu mamangu nakusalimia pia. There's my brother. Oh, naendelea. There's my big brother.
Nasikia Mluya. Anasalimia kijiji mzima.
Alafu kuna aunti yangu. Kuna aunti yangu. Alafu ya aunti yangu hapo kando. Shoshangu anaishi kando ya aunti yangu. Then there's another aunt of mine called Auntie V, Shangazi V. And another aunt of mine, Auntie Brenda. And Auntie Connie. Oh! Hey, the list continues to
what about you? Know, you?
Mi kaona nijua nimekugotea.
Acha nichukue tani yake
basi
niendelee. Imekuwa wewe. Aya, comment hapo next school. Hapa hii imekuwa set of girls.
Yeah.
Mkitaka turudi mseme.
Eh, by the way, story haijaisha.
Suggest a school hapo tunataka to invite kwa show.
Yeah.
Yes.
Bye.
Until next time, subscribe.
Bye.
Bye.